Gaba Dawson Notation
Bila nyema 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 nyemelea Sege, sege, paka segerea
Young Master Cobra Killer
Nimebamba, mjini na shamba Nimebamba, noma na natamba Nimebamba, denja kwa mjamba Nimebamba, noma na nabimba
Nimebamba
Mwana na bimbo
Imeba
Genja kwa mjambo
Imeba
Tumana na jambo
Imeba
Mjini na jambo
Staki nanana Staki mfana Staki mguna Staki mnunu Acha ni tambi Acha ni bimbi Acha ni bimbi Staki nanana Staki mfana Staki mguna Staki mnunu Ajani tambe Ajani vinde Ajani rinde
Ikona ju Cheti began Makwa bayu Kifu wambele Nakula tembele
Wanangu wa chiu Mina nyembele Wanangu wa keko Paka segerea Nigili tazama Mwani napotea Nigili cheza Mwilu nalegea Yani lege 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 Lege
Wanangu wa chuli na nyemelea Wanangu wa kiko mpaka segelea Nikilitazama mboni na potea Nikilicheza mbwilu na legea Yani lege, 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 lege
Lina nyema 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 nyemelea
Staki nanana, staki mfano Staki mguna, staki mnunu Achani tambi Ajani vinde, ajani vinde. Stacking on ana, stacking vano, stacking guno, stacking nuno. Ajani tambe, ajani vinde, ajani vinde.
Nime bamba, njini na shamba. Nime bamba, noma na natamba. Nime bamba, denja kwa mjamba. Nime bamba, noma na nabimba.
Nime bamba.
Mwana na bimbo
Imeba
Genja kwa mjambo
Imeba
Tumana na jambo
Imeba
Mjini na jambo
Imeba
Tumana na bimbo
Imeba
Genja kwa mjambo
Imeba
Tumana na jambo
Dasa
Mjini na jambo
Baba West is so